abakunzi badusangira ijambo ndabasuhuje aho muri hose hano I Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mbahaye ikaze mwese aho mutwumvira kuri radio internet cyangwa se telefone yanyu igendanwa nawe aho uri hose iyi ni radio yawe
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
bamwe mu banyarwanda batuye mu gihe wa Londres mu Bwongereza mu cyumweru gishize bashyize ahagaragara ishyirahamwe bise Umucyo Foundation babiri muri bo Gisele Pelosi na Pascaline Nzigamasabo baganiriye n'umunyamakuru wacu mushya I Londres mu Bwongereza Veniste Nshimiyimana ngo haye ikaze Veniste ku ijwi rya Amerika noneho ubwo mikroni yawe
murakaza neza abatwumva mwese ku ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangiye ijambo cy'uyu munsi nakiriye Gisele Pelosi umuyobozi w'ishyirahamwe umucyo ari kumwe kandi na Pascaline Nzigamasabo no mubitsi w'imari n'abanyarwanda kazi batuye hano irondereje ubundi bakaba rero baragirije kumugaragaro umwana bibarutse niko nabyita mu kinyarwanda nyuma y'iminsi 8 avutse baramwerekanye bamwerekana rubanda umwana akaba yitwa Umucyo Foundation. Murakoze rukuza ku ijwi rya Amerika. None nagira ngo mumbwire neza mbere yuko mumbwira wo mwana uko yitwa n'ukuntu yabyawe n'ukuntu muzamurera nagira ngo mwibwire abatwumva ku ijwi rya Amerika abo muri bo Pelosi.
Nje wanyita Gisele Pelosi nkabandi umunyarwanda kazi utuye London nkabanturuka mu Rwanda nkabamaze imyaka hafi 18 Ubwongereza.
Nanjye nitwa Pascaline nkuko wabivuze Nzigamasabo ndi umunyarwanda kazi koko ndumba London nkabamaze imyaka 20 hano mu Bwongereza.
None rero umucyo waravutse uwo mwana mwaramwerekanye ku mugaragaro bari ubunyano baraburiya banyweye bari umutsima banyweye amata uwo mwana yavutse ati nimutubwire muri makeya Umucyo Foundation wajuti
urebye nko mu myaka 3 ishize twashoboye gutekereza ukuntu twafasha aho duturuka mbese kubera uko twagenderera tukabona uko abantu batuye uko babayeho twashoboye kugira igitekerezo tuvuga tuti hari abayishoboye ariko hari nabatishoboye ese nkatwe nk'abanyarwanda kazi batuye mu mahanga twakora iki ubwo tugarutse ndumva ko nashoboye kwicara ndavuga nti hari abantu nzi hari abantu tugenderanira hari abantu b'inshuti mfite ese twakora iki nibwo navuganye na Pascaline akaba duvuga ari nkaho mbese uyoboye abanyarwanda kazi twavuga hano kuko nta muntu utazi Pascaline akaba yitwa Shushu ambwira ati koko ko icyo gitekerezo nawe yarayifite ariko atarazi ukuntu mbese yagitangira cyangwa se
ukuntu yagishyira
hamwe murakoze ubwo nyine turicara duhura nka kabiri cyangwa se gatatu tubyigaho tubivugaho mbese aho kugira ngo bikomeze bibe inzozi twiyemeza yuko bigomba kuba ntago byari byoroshye kuko ntago twari tuzi ko yenda abantu bari ubyakire se yenda hari n'abari kubikora handi ariko ntago twa byaduciye intege twaravuze tutireka tupfe kubitangira maze turebe aho twagera
none se abo bantu muzabo mufasha ni bande umaze kumva igitekerezo wowe Pascaline wa mwumvikanye ku bantu muzafasha nabonye intego yanyu ari ukwizera agaciro n'urukundo abo bantu mu kwizera abantu mu rukundo ni bantu ki
mbese uko bimeze ubwo agarutse nyine twara ntabwo uyu mwana twamutekereje kuva kera ariko nk'umwaka ushize twaravuze tuti reka dukore nk'akantu ko guhuza abanyarwanda ba London tuturebe ko baduha amafaranga twabakuramo amafaranga tugatangira ariko tutarabigira binini cyane baratwitabiriye pe twumva noneho bitsene ingufu tukuramo amafaranga koko meza uwo munsi twagiye hano mu banyakenya turarya turasabana tubitwaramo mu busabana ariko dukuramo amafaranga turayajyana mu Rwanda koko noneho tugeze mu Rwanda kugira ngo tumenye aho tuyajyana nuko twari dufite umubyeyi ubayo muri ufite eglise asengeramo so niho twabanjije kujya ko twumvaga ko twese niba tubiburayi ntabwo tuzi abo tugomba gufasha abaribo ariko barahari so twagerageje kujya mu kuvugana n'uwo mubyeyi aratubwira ati nibyo cyane igitekerezo cyanyu ni cyiza abantu barahari mwose muzazi so last year twagiyeyo akushize turababona koko barahari
abo bantu se ni bwoko kinabagore nabana nabagabo
nabatishobora kubibona turabanyarwanda kazi dushaka guteza imbere cyane umunyarwanda kazi mwari mutegarugori nkatwe kuko abari bari muri urwo rusengero abenshi baraba mama kuko ugasanga bamwe harabatariye biriwe mu rusengero so niho mpamvu twabajije kugira ngo abariho dutangirira
none abo ba mama nongere mbivuga usanga barimo ingeri zitandukanye haraba mama baba bafite ingo zaba bafite abagabo n'abana ariko batishoboye hari n'abamama baba bibana ubwabo kandi barabyaye bafite abana barabuze abagabo babo se ku mpamvu zitandukanye cyangwa se barabyariye iwabo badafite umufasha ubagoboka mbese abo umugoboka nabahe ni kihe kiciro mwasanze gikwiye gufashwa mwifashije niyo kiriziye
abenshi nabadafite nkuko wabivuze abadafite abagabo nabahari kuko yenda abagabo babuze mu nzego zindi se bararwaye se barapfuye se byabapfakazi en general ariko urebye nibo benshi ubwo nyine twaravuze tutereka bariwe tubanzirizaho ubwo yenda ni ubushobozi nitubugira ni buba bwinshi tuziba tuzafasha nabandi yenda babategarugori dushore nawo kubatera imbere ariko ubu ngubu twibanjije kurabo ngabo bafite icyo kibazo cyo kubibanye bafite nabana
ubunganire hari naho dufasha abapfakazi ba genocide yakorewe abatutsi abo nabo turabafite baraho ngaho nabo bakeneye kuganira bakeneye kwegerwa nabo turabashaka nabo twabasanze muri cyo kiriziya rwose barahari tuhasanga nabana b'abakobwa baje kubyara nyuma ariko bimfubye abakobwa barahari baza gukura barashaka wenda abagabo babo barabata ni ibibazo byinshi bihari ariko turagenda pole buhoro buhoro tuzabikemura
buhoro buhoro none se ibyo bikorwa byanyura bo nawe mbwe yuko mugerageza gushakisha amafaranga hano mu Bwongereza mukageza mu Rwanda ariko iyo muyajyanye muyasigaye mukigarukira ninde ubafasha kuyacunga ninde ubafasha kugira ngo ahabwe abageneye ahabwe abagenewe kandi anarebe ko ibikorwa mwifuje ko byakorwa kuko bitunganijwe uko mwabigenye
dufite uwo mudamu nyine wo muri urwo rusengero niwe tubihani ubishinzwe kuko mukubireba twe dutuye hano akaba ari umugore wishoboye umugore ufite ubwenge mbese navuga ngo afite good management iyo tuyamuhaye amenye uko ayabagezaho ni na byiza cyane kuko aduha resi akazandika akatwereka buri munsi uko yayakoresheje ikibazo cyo yenda ntaragira ntago turamuha direction y'ukuntu agomba kuzakora noneho taha ubundi twarazaga tukayamuha we akayakoresha uko bayakeneye ariko ubu ngubu niyo mpamvu twashatse kubihindura turavuga ko tugomba gushyiraho za proje zatuma abo ba mama bajya muri muri izo proje bagakora noneho bakanawo mbese n'amashyirahamwe twavugaga
aho ngabitumye nibaza ikibazo nkora ubushakashatsi imbere ya kino kiganiro kwishyira hamwe ryanyu nabonye ko mushaka gufasha abo bagore kugira ngo bigire bagira aho bigeza kugira ngo badakomeza gutegereza ibyo twita mu Kinyarwanda akimuhana. None muzabigenza gute kugira ngo amafaranga mubahaye ashobore kugira inyungu kandi iyo nyungu nayo ibafashe gukomeza kwiteza imbere mutagombye guhora mu batamika?
Aho niho yaramaze gusobanura tuzabashyira mu mashyirahamwe. Uvuga ngo niba ari ababyeyi nka 50 buri muntu abafite, nawe urabyumva ko buri muntu abafite icyo azi. Shobora kuba nzi kudoda, uyashobora kuba azi nko kuboha. Ubwo twe twadesize ko dushaka kubashyira mu mashyirahamwe abazi kudoda, tukabagurira nk'imashini bagatangira kudoda, abazi kuboha tukabashakira uburyo batangira kuboha, noneho iyo misaruro ibyo baboshye tukaza kubishakira ababigura hano mu Burayi. Barahari kuko nkari nk'ukuntu twambara imyenda y'Ikinyafurika, ukumva umuntu winahanga arakubajije atari ko se iyo kanzu ko ari nziza. So tugaprofita rero none tujye tuzana aho kugira ngo tujye kugura ibyahandi tutazi, tuzane ibyabo babyeyi bari aho ngaho.
Niyo kanzu yanyu nayo yadodewe mu mucyo foundation?
Oya, ntabwo ariho. Ntabwo ariko ariho, zirahari ariko zirahari rwose. Nibyo urebye, ni icyo kintu dushaka kugira ngo tubateze imbere, kuko nk'uko babivuze ntabwo bazajya baturindira. Urabizi hano i Burayi iyo uhamagaye umuntu rimwe ntabwo wakongera kumuhamagara ukwezi gutaha. Uvuga ngo ituzajya kugira ngo tubikorere rimwe, tumenye ko bafite foundation yabo nabo birwari bakomere, none tujye tuzana ibintu byabo tubagurishirize.
Mukanya wavugaga ibyerekeranye ni mashini, izo mashini zo kudoda muzazigura amafaranga mukwihe, ariko none wababaza ikibazo cyoroshye, uretse kuba mwebwe hano mwifashisha abanyarwanda bari hano mu Bwongereza bo twita diaspora, hari abandi banyarwanda nkawe mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu baba babafasha kuri ako kino gikorwa kirareba abanyarwanda bose? Mbese hari abandi mwifashishije, hari abandi mwitabaje? Mbese hari ababumvise kuryo bavuze bati igikorwa cyanyu turagishyigikiye tuzabafasha?
Dufite abantu rwose bari inyuma yacu. Icyatumye kiduha n'imbaraga zo kubikomeza nuko umwaka ushize nkuko teknoloji yageze imbere, umuntu yaraduhaye message kuri Instagram atubwira ko ari buge mu Rwanda kandi ashaka kubona abagore bacu, abamama bacu, ngo nawe abafashe. Icyo cyarantangaje cyane kumva ko umuntu ntazi duhuriye juste kuri social media ashobora kugira icyo gitekerezo. Icyiza kandi cyane nuko ari abana bakuriye Burayi, sense nta nubwo ari abana bakuriye mu Rwanda ariko bafite urwo rukundo, bafite kumva ko nabo bashaka gufasha. Icyo ndamubwira ni rwose udufashe, turabishimye. Aragenda ajya kureba abo bamama, akajya nyoherereza buri munsi amafoto yabo yagiye kureba nibyo yabonye, ampa n'izindi n'inama n'ibindi bitekerezo, ahava afite nawe icyo ashaka kuzabagezaho n'icyo azabwira abanyekanada, abanyarwanda muri Canada. So urumva ko atari juste organisation cyangwa se foundation iri hano gusa, turashaka ko n'abantu bose bayimenya. Noneho na social media iradufasha cyane kuko umuntu agukontakta ari ukabonye ibikorwa mwakoze.
None wowe Pascaline Nzigamasabo, uri umubitsi magingo ya ngaya, umutungo wanyu wifashe ute? Yurebye mu isanduku usanga harimo agahagije kazatabara abo mushaka gufasha?
Okay, nk'ubu ngubu nk'uko wabivuze, ibyo twakoze ubushize, aya mbere nyine twakoze twarajyanye turayakoresha, ubu ayo dufite turayafite tuyibitseho rwose, ameze neza. Ibyo twakoze abantu barabyitabiriye kandi barabikunda. So ariko muri ubwo buryo dukurikije ukuntu hano i Burayi nyine nagusobanurire ariko tutaboneka cyane, turateganya kongera ibitaramo, kuko nk'uko wabivuze nge nkunda abantu, nkunda ikintu cyose kigomba kujyamo abantu kugira ngo baryoherwe banaguhe nayo mafaranga, mbese kandi unabahaye no kwishima. So turateganya kuzajya dukora ibitaramo, tugifite Imana, dufite n'abacuranzi hano ba Kitoko barahari tukabahamagaza, dufite abayusi benshi, abana bato benshi, tukakora nk'ama sports day, tugakina, tukagurisha ibiryo, dufite abashefu hano b'abanyarwanda hajya badutekera, dufite aba DJ, dufite ibintu byinshi dushaka kugira ngo dukoreshe tubyaze uwo musaruro, cyane cyane muri sama. Nk'uko ubizi, sama ni nk'abantu baba bashaka gusohoka. So nibyo byose turi gushakisha.
Sama ni igihe cy'impeshyi.
Igihe ya mumpeshyi, yes, sorry. Ya mumpeshyi kugira ngo basohoke baduhaye mafu, kandi barahari bazabikora, ndabyizeye.
Giselle yavuze yuko witwa Shushu kuzwi cyane mu banyarwanda ubu ni uburyo nanone bwiza bwo kugira ngo ubwire abanyarwanda batwumva ukuntu uri umuntu uhuza abantu benshi kandi ukunda gusabana kandi ukabihuzana n'uyu Mucyo Foundation ubundi jambo Mucyo kurihitamo mwabizanye mute
urebye natekereje ikintu twakoresha cyatuma abantu koko bumva aho tugana abantu buriya iyo bijimye iyo bababaye nta kindi kintu baba basaba yenda banasenga Imana baba basaba ati Imana uzaduha Mucyo uzadutabare none twumvaga rero iryo jambo rishobora kuba rikwiriye kuri foundation yacu kuko buri muntu wese ni numumambre nta nubwo itwe twenyine nge nshobora kuba yenda bavuga ngo ni the boss waye ariko siko mbibona ko umuntu wese ubyitabira ari mambre sinzi ukuntu nabisobanura mu kinyarwanda umumambre ni umuntu nawe uburi muri organization ufite ijambo n'uwo muntu rero n'umucyo wa kuri abo bantu dufasha ntago ari njyewe ntago ari Shushu ni twese utwumva ushaka kuba yadufasha nawe n'umucyo kuri abo bantu
mukomeje kumva ijwi rya Amerika muradukurikiranira ha kandi kuri Facebook no kuri YouTube no kuri wa gatatu radio yacu akadomo com ndi kumwe na Gisele Peruzzi na Pascal Nzigamasabo bahagarariye ishyirahamwe Umucyo Foundation none uretse gusa abagore nabonye kandi yo kumufasha n'abana niho tugeze kuri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro abo bana mufasha n'abana bw'uko ki n'abana bangana iki
abana dufasha n'abana urebye bajya muri secondaire n'abana kuko icyiciro cya kabiri kuko primaire icyiciro cya mbere gouvernement ibicurira noneho abana bajya mu cyiciro cya kabiri nibo twibanzeho tuziko dufite n'abana benshi bafite ubuhanga bwinshi mu kubafasha rero dushaka kubafasha mu nzira nyinshi zaba kubishyurira pocket money bagiye kwiga cyangwa se imyenda cyangwa se ibikoresho hari inzira nyinshi ushobora gufasha umwana kugira ngo ukwiga kwe kuzamworohere
cyangwa se amafaranga
y'ishuri nayo arimo urebye ntago tuvangura ngo umukobwa cyangwa se umuhungu turaha umwana wese opportunity yo kugira ngo yige
none se mufasha abana babakene cyangwa se mufasha abana babahanga ariko babakene
ubwo uvuze neza kuko hari igihe umwana wari umuhanga cyane ariko mu rugo bitameze neza so urumva ko nk'uwo ngubo tuba tugomba kumufasha kuko twatuzi ko narangiza azaza gafasha n'abandi mu rugo abo bavukana cyangwa se akagira icyamariro muryango we akabuzamara kuba twege tutabasha gufasha nk'uwo muryango ikindi yavuze nuko twe dufasha nabo bana bo muri primaire nubwo bishyurirwa minervale hari utuntu twinshi babakeneye udukoresho nk'amakaye ama school bag izo ni ibintu byose twifuza gukora ntabwo turabikora ariko turashaka kubikora kugira ngo tujye tubashakira amakaye tubashakira amabike turabizi natwe twabaye mu Rwanda hari igihe bike yagushiranaga rwose ugatibwa ha mugenzi wawe utabashije kuyibona so ni ikibazo tugomba guhagurukira tukareba ikintu twafasha guverinoma yacu
nongeraho mvuganiye n'ibintu by'ibikoresho hano dufite ibikoresho byinshi yenda abana baba bara letse gukoresha ndagira ngo mbwire buri muntu wese utwumva niba aba London ashoboye kuba yaduha ibyo bikoresho yenda abana batagikoresha
za laptop mudasobwa
mudasobwa
ni ntuza n'ibitabo hari ibitabo abana bakunze gusoma usanga buri mwana afite nabyo turabishaka kugira ngo abana nabo bazagire ibyo mbese bazagire access kuri ibyo bintu bibafashe kwiga no gutera imbere
mu kanya mwavugaga yuko muteganya ku kuzajya mu Rwanda ariko mbere yuko mbabaza gahunda yanyu naho muzagera nibutse abatwumva yuko mukorera ishyirahamwe ryanyu rikorera hano mu Bwongereza mbese uko abanyarwanda mwashinze rino shyirahamwe muri hanze mu bana n'abandi banyarwanda bari muri ibyo bita diaspora mbese mubona gute diaspora yakiriye gute icyifuzo cyanyu n'igikorwa cyanyu? Ntabwo icyo cya mbere kibaye, hari ibindi bikorwa bihuza abanyarwanda, ariko mwebwe mubona diaspora yitabirite ibikorwa bigamije guteza imbere abanyarwanda basigaye mu gihugu?
Biroroshye cyane, kuko nkatwe tubitangira nkuko bivuze twabitangiriye hano mu mujyi wa London naho turi, kuko twese niho tuba. Ariko ntibivuga ngo abatwitabira n'abantu ba London gusa, ndakumenyesha ko n'abantu ba Birmingham iyo twabivuze kare baraza. Ni ukuvuga ngo barabyishimiye, aba Coventry, aba Oxford bose bakaza tukicara tugakora ubwo busabane. Bivuga ngo igikorwa cyacu baragikunze, bitubwira ko nabo aho bari bashobora kugitangira. So ntabwo twumva ari ikibazo kizaba, kuko ahantu hose no muri Amerika nk'uko yabwisobanuye na za Canada baratubaza ati se uwo mucyo ni ibiki, twabafasha gute, ese natwe twabitangira? Twavuga ye nta kibazo, kuko ikintu cyose kizajya gufasha igihugu cyacu turi dakoro rwose nta kibazo.
No akongera mvuga nti biranoroshye n'ukuntu wafasha abantu. Ubu ngubu nk'uko dufite twakoze launch yacu yari ibiryo yari inzoga twarasabanye, ariko n'umuntu ashobora kubikorera mu rugo rwe agahamagara inshuti ze mbese bagasabana. Dufite ibiryo biryoshye ushobora gukora afternoon tea nk'uko tuyita ya Kinyarwanda, ukatanga amandazi na African tea rwose na chapati cyangwa se n'icyo waba ufite,
n'icyayi
cyo mu Rwanda cyangwa se ikawa yo mu Rwanda, ukabigeza ku nshuti zawe. Ariko noneho ari nako fundraising kuri charity. Ushobora gukora dinner, ushobora gutibiro yende ukavuga uti nshaka gutibiro dore samayaje uti byakomenda ashaka yakanzu kuzayambara, noneho ukavuga uti ni mumpe rwose musaidiye ntibiri 10 ariko noneho niko muzasponsoringa nzabikora gutya. Hari ide nyinshi zihari zishobora gutuma wakora ikintu cyo gufasha kino gikorwa,
kandi mukabona abanyarwanda babyitabara kimwe n'abandi bitabira
cyane pe barabishaka.
Noneho mbere yuko turangiza, mwavuze ko mufite gahunda yo kujya mu Rwanda kugira ngo mujye kureba ibikorwa byanyu bigeze, mujye kureba aho abo mufasha uko bashobye kwiteza imbere. Mbese muzagenda ryari? Muzagenda mumeze mute? Muzagenda mwikoreye uduseke turi mwiki?
Nije uzagenda Pascaline ntago rwose azabishobora, ariko wenda yindi minsi biri imbere tuzasubira nayo. Njyewe nzaza itariki 20 je kuvuga mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza mumbabarire, the 20th of August
ni kwezi kwa ni tariki ya 20 z'ukwezi kwa 8.
Okay, tariki 20 z'ukwezi kwa 8. Mpamare iminsi 10, ntago ari iminsi myinshi, ariko ndumva ko muri iyo minsi 10 nzaba nakoze ibyaba binzanye. Ubwo nyine nzasura mama, ariko noneho mbazaniye n'ibyo biseke birimo imfashanyo z'abanyarwanda ba London babazaniye, tukazaba tuzikoreshamo, tuzaziguramo imashini zo kudoda, akaba ariyo proje ya mbere tugiye gutangiza tubashyire hamwe. Dushaka no kureba abazi yenda gukora ubukorikori nabo ko twabashyira hamwe bakabukora, noneho bakazabimbwira ati yenda tumaze kugeza kuri ibi twakoresheje ibi, Pascal nashobora gusubirayo cyangwa se ngewe nkasubirayo noneho mbizana kugira ngo tubishakire isoko hano.
Ndamwunganira aho ngaho kuko hari icyo yibagiwe ko nagenda. Nashaka kugira ko hari inkuru nziza twagize, hari umwe mu mama uko twakubwiye batukurikirana kandi batari muri Londres, yishimiye ibikorwa dukora adupromisinga ko mu Rwanda hari uruganda ngo rusigaye rukora imyenda rushyashya. So ngo ashobora kuba ari muri abo ngabo barushinzwe, avuga ko ibikorwa dukora abikunze kandi yumva n'abashaka gufasha koko igihugu cye. So yaduhaye imyanya 25 yo gushaka abakobwa cyangwa abamama bashaka kudoda, akazabaha akazi mu Rwanda rwabo. Urumva ko nk'icyo ngicyo ni ikintu kiza umuntu aba guhaye utatekereza ko tuzagenda dufate babandi twari tugiye guha ayo mafaranga, ahubwo tubashyire mu kazi noneho tuyafashe abandi batabashije kujya muri ako kazi.
Ariko mbabarire sinshaka kuzana ibintu by'uturere mu Rwanda. Ariko akenshi na kenshi usanga abantu benshi bashyiraho amashyirahamwe bagenda bayaganisha iwabo aho baturuka kwivuko. Mbwire batwumva bumva ijwi rya Amerika ko mwebwe mukomoka mu karere k'amajyepfo y'u Rwanda. Kubera iki igikorwa cyanyu mutakijyanye aho ngaho muri za Muhanga, za Mutari, za Huye, za Nyarugenge, za Mvejuru, ahubwo mukagishyira i Kigali muri Gasabo, byagenze gute?
Aho ngaho ndumva ubajije ikibazo cyiza, kuko nkanjye koko nturuka mu majyepfo, kandi niho nakuriye, niho nize segonderi yose, ku buryo nanjye simvuga ngo byarambabaje, kuko gufasha no gufasha aho umuntu wese yaba ari mu majyaruguru, yaba ari mu burengerazuba, hose twese turi Abanyarwanda. Ni nko kwavuga ngo se wahoze uvuga ati se muzabajya mufasha abagore gusa, unos maybe n'ubutatu zafasha n'abagabo. So gutangirira i Kigali nuko ariho hari hatworoheye, ku buryo nk'ubu ngubu twari twaravuze ko twibagiye kwikubwiraho nka mituweli twabashije guha abo bamama, ariko tuvuga ko noneho ubutaha mituweli tuzabona twayijyana mu majyepfo aho nturuka, cyangwa tukayijyana aho Gisele aturuka. So ntabwo ni byinshi tuzadukora, ariko tuzatugabana. Ntabwo twashatse kwibagirwa iyo duturuka, ntibishoboka, nta wakwibagirwa iyo aturuka.
Nkunganire nabwo ni ukubera ikibazo cya access. Tugiye hanze ya Kigali ntabwo rwose byari kuba byoroshye, kuko deje ubu ngubu dufite umuntu uhatubereye uduha reports buri gihe uko ibintu bimeze, kugira ngo tubishobore gukora ibyo twakoze. Nuko byari biri muri i Kigali dufite n'uwo muntu ahari, dufite umuntu nawe mu majyejuru cyangwa se mu majyahepfo, nawe nta kibazo twabafasha. Ariko mu gihe tudafite uwo muntu tutari sur place, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ariko nk'uko shavuga, gufasha ni ugufasha, kandi dukomeza iki gikorwa, ntabwo nshidikanya ko ntahandi tutazagera.
None tugiye kurangiza kino kiganiro, ariko munyemerere mpera aho twatangiriye. Twavuze yuko umucyo ari nk'umwana wavutse, mwamwise izina, mwamwerekanye imbere y'imbaga nini, rubanda rwose ruramuzi. Nabumva ijwi rya Amerika bamenye yuko Umucyo Foundation wavukiye mu Bwongereza, kandi ukaba ugamije gufasha abanyarwandakazi cyane cyane bakeneye kwigira, ntibategereze ejo hazaza. None wababaza akabazo kanyuma, sinakabazo ni ukugira ngo ni ikihe kintu mwabwira abo bagore babumva mu magingo ya bumva ijwi rya Amerika, mufasha ni bande, kandi nabo muzafashejo n'iki kintu mwababwira muvuga muti umwana azaza nagira iwanyu muzamwakira muzamuterure neza, n'iki mwababwira mbere uko turangiza kino kiganiro? Gisele,
icyo twabwira ni uko amizero batuhaye kandi batweretse yatumye dushobora gukora iki gikorwa, twagarukanye uburava, kandi ubwo nibanatubona ntibazatinye, bazatwakire, bazasangire natwe, tuzasangira mu bitekerezo no mu bikorwa. Nabo kandi bamenye yuko uyu ari umwanya wabo, ni umwanya wabo kugira ngo bagire ibyo bakora bigezeho uwo mugisha, kuko tubyita nawe ni umugisha, kuko abantu badufasha nabo bashaka gukorera igihugu. Ubwo rero nabo bamama rero aho bari bose aho batwumvirira bamenye yuko tuzaba tuje kubasangisha uwo mugisha, nabo kandi bazawusangisha abandi.
Pascaline,
ndi ndumva ntacyo nakongeraho, arabivuze gusa nakongeraho iki se, umwana yaravutse nyine arahari, asigaye tuzamuzana nabo bamurere.
Yavuze amizero, kandi intego yanyu harimo amizero, harimo urukundo, hakabamo n'agaciro.
Ni ukuvuga ko iyo umuntu umufashije akitera agatera imbere, aba ayihesha agaciro. Uvuga ko uwo mushinga tuzabazanira cyangwa se ubwo bufasha tuzabazanira, nabo bagomba kumenya kubukoresha. Ntibamenye ngo ni ibintu dutoraguye ahantu tuzanye, bamenye kubukoresha kugira ngo babubyaze umusaruro, biheshe agaciro.
Akimuhana kavuza imvura ihise, ni kubabyita mu Kinyarwanda. Nagira ngo mbashimire mwebwe, Gisele Pelosi uhagarariye ishyirahamwe Umucyo, nawe Pascaline Zigamasabo umubitsi w'ishyirahamwe Umucyo Foundation mu Cyongereza. Mbashimire kandi namwe mwese mwari mudukurikiranye ku ijwi ry'Amerika. Murakoze, murakarama.
ndagushimiye Venuste Nshimiyimana hamwe n'abatumire bacu uyu munsi mu byacu gihugu cya Amerika I Londres mu Bwongereza namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye aho muri hose mbasaba namwe kutugezaho imishinga mufite tukayiganiraho muri dusangira ijambo hano I Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.